baganda bange munsasiri bula banda jana untasa newemba nakusobya gwansinga bambi netonze nsonyiwa waliwe biganye kansituke tite mundongo tukwatagane mukyala wango mukutte bigo kubanga omubiwe yachadde nango ntadde kuba kuteeka yalabbi ndayira sakuteeka bisite ntunudde muntasa panisa oluganda lwendeese we wabe ebiganye tukkanye bambi tolwana tukwatagane baganda bange mbasabye tukwatagane
ekyekaluba
ebyokwerumaluma mbasabye tukkanye
ekyekaluba
tuleme kwetematema nga tuli bandemu
ekyekaluba
baganda bange mbasabye tukwatagane
ekyekaluba
ebyokwerumaluma mbasabye tukkanye
ekyekaluba
tuleme kwetematema nga tuli bandemu
ekyekaluba
bakadde baffe abatusookako baabangawo mirembe giringa okulwana n'okwevuma ekyo kibi wadde oluyingo soozaaninga n'omwana anyiziza baaba we taata mutuuza n'amulaga naye kati ffe ebyo twasuula tinkankutinke kati bye tuliko tuli mu kulwanagana tubireke tugende mu maasolo tusenvule munsasire ntudde ku maggwa z'ebyokumeggana mbitidde baganda bange mbasabye tukwatagane
ekyekaluba
ebyokweruma mbasabye tukkanye
ekyekaluba
tuleme kwetematema nga tuli bandemu
ekyekaluba
baganda bange mbasabye tukwatagane
ekyekaluba
ebyokweruma mbasabye tukkanye
ekyekaluba
tuleme kwetematema nga tuli bandemu
ekyekaluba
Uganda kyennyinde tetweyuza bambi kyembasaba maama taata abaana nga muntu omu senga kojja ne mukyala we n'omuwala afunyebba kyenkakasa gyafumbiddwa kibeera kika ne mu kutondebwa kyalagibwa ffenna kaawa mwe twava omwo baganda bange kati tuteese bwe kigaanise tuwudde buga baganda bange mbasabye tukwatagane
ekyekaluba
ebyokweruma mbasabye tukkanye
ekyekaluba
tuleme kwetematema nga tuli bandemu
ekyekaluba
baganda bange mbasabye tukwatagane
ekyekaluba
ebyokweruma mbasabye tukkanye
ekyekaluba
tuleme kwetematema nga tuli bandemu
ekyekaluba